semana tswa le seria FM tso tsi le hantle o ya mashuma mabedi ana metsi supileng re furale tso ra bo supa re bona taba tsengata tsentseng di manolwana eng ena Afrika Borwa bona la aka nete ihlile dilengata jwale re tloshe bana jwalo letsena tsa dithuto tsa STEM re bua jwalo ka tsa science technology engineering and mathematics mo elongwe re bona la hona le leqeme la basadi ho tsona me ke taba ya fatse ka bophara Afrika Borwa kwano ke di percent tse ka tlase tse le shomela metso meraro tsa basadi be elongwe re ba kenela dithuto tsena me o tla tlokomela hore banna bona a ke 28% ho ya ka Global Gender Gap Report ya 2021 jwale me hatwe nkuang ke bo Dream Women in STEM Technovation a summit taba kholo ho yona ha ba sebetsa mmoho tjena le South African Institution of Civil Engineering eleng says ka bogotsanyane le Dream Big Stay Humble ba shebile hore banana ba kengeletswe dithutong tsena tsa engineering tsa science le tsa technology taba kholo ke hore selemo le selemo bana ba banana ba le kholo ba bone ba kenela mona mme mamela tsebeletswa sa FM seboka sena ke seboka se le ngore se ile sa qala ka la tharo sa fela ka la hlano hona kgoding yona ena ya mphalane 2025 ka mana ka American Corner Maponya Hub Johannesburg me tabagolo ke yona eno ya ntshetsopele ya dithuto tsena re tla buisana jwa le moeti wa rona mme Matshepo Maina yena ke modula stulo wa Val Triangle Branch ya South African Institution of Civil Engineering o tlo re jwetsa haholwanyane ka seboka sena mme Matshepo Maina gotsohle re o amoela thago wa breakfast show tshepa o tswile hantle
Kipinga hantle dumela tsasa ke di medisa le batho kada le batho ka ofela ba tshwereng thakgoa.
Wane so mosebetsi kwa no moholo o le o yentseng ke gola re hle re utlwe fela hore taba ya gore ho thewe Dream Women in STEM Technovation Summit ne le susumetswa ke eng mme ke taba tse leng gore di qadile neng ka bogotshwanyane fela le etsang.
Re bone ho ba university ntse ba fumana ha ba so fumane sebaka se feleletseng mafapeng ana a mane a science, technology, bo engineering le dipalo. Jwale ra bona e le bohlokwa hore re be le tulo ya hore banana ba kopane ba kgone ho thola boitshepo le monyetla wa ho rarolla mathata a rarollwang ke batho ba sebetsang mafapeng ana a mane. E qadile le monse fitileng e qadile Peter Maritzburg ya tloa ya tla le monse nana ka kgwedi ya Mmesa ya ba hari esa ka kgwedi ya Mmesa Durban ha ba le bana ba bangata ka mona ka Gauteng ba batlang ho ba batlang ho kenela Dream Women in STEM ya ba ra kopana re tsa bonnete ba hore e ba teng ka mona Soweto re leka hore re phahamise di number tsa batho ba bomme ba kenelang mafapana a science, technology, engineering le dipalo.
Mohlomong motho a ka botsa mme ke a dumela diphepetso tsona di dula di le teng mohlomong ke difense ding tsa diphepetso haholo tsa batho ba bo basadi tseo ba kopanang le tsona haholo re shebile taba tse.
Ha le motho a mme ho ba thata ho thola tshehetso hobane mafapana a mane a tshwere ke batho ba bontate jwale ha o le motho a mme ho ba thata hore o kgone ho itshepa hore ntho o etsang o e tseba hantle jwale ha ngwana a rutuwa e santsane le mothuti primary school le high school ebe ha a tla mosebetsing o kgona ho rarolla mathata a re kopana le ona a o sa tshepei ha o etsa ntho e lebeletseng hore tshwanetse etsiwe ke batho ba bontate.
Ke a kgola ho ka re hlalosetsa fela a mang a maano ao wena o laka wa sebedisa ho tseka sebaka sa ha hobane ho tlakile hore ha se le matile basadi ba le buletsweng o ska tshaba wena ngwana se ke basadi le banna ntho di tsamaya fela jwalo ha e le mona e le sebaka se tla be se tshwere ke basadi ho tlakile hore ha o bobebe hore basadi ba ka kena jwalo le ngwana na tsietso ra ka ifumana ho tloa a santsana le monyane hore a hle a thahaselle makala ana a mosebetsi a e leng hore hangata a tletse banna wena maano a o ile ngwa sebedisa ke afe hore o tseke segeo sebaka sa hao hona makaleng ana me jwalo ka ile mona jwalo o hula babang o bona e kae ka re ke a femano a le a sebedisang lona ba semba le ka hare ho etsa bonnete ba hore banana ba kena
o na ntse ke yenteng ke ho ba part of mokgatlo ona wa bo engineer ba tsaka e leng saisi lo service ana le di company trading jwale ka Dream Big Stay Humble so haholo ke ho kopana so community ke ona e bohloka haholo ho sebedisana le batho ba bang batho ba fitileng pele le batho ba bang ba bontate ba ikemiseditseng ho hodisa batho ba bomme mafapheng ana a mahle e tshwana le yona summit e re bileng le yona ne re tshwarane le di-company tse ngata jwale ka bo Gautrain ile ya kgona go kopantsha maeto ga bana go ba le saebono e tlo bontsha bana di-experiment tse ba sokang ba di bona jwale ke tshebedisano le batho kaofela setšhabeng batho ba bontate batho ba bomme le di-company tse batlang go bona go ba le
phetogo bana le bona e le jwang le bona ehlile ta selwe e jwang ha re shebile bana ba rona ha holo bantseng batla ba hola ba banyana
yo ta selo e kholo o thole ka committee ne re qala o seng ka 80 re tloe ka bo half past 4 kana ha re qala bana ba ne ba tla ka mafolofolo le nako re tlo tsamaya mafolofolo ne ntse a le teng ene o bona hape ka di committee tse re bileng le tsona pele bana di-max tsa metse le science di ntse di ema di ya hodimo ba ikemiseditse le ba neng ba le huye ya Soweto ba kgonne go thola monyetla wa go babe le di-mentor jale e thusa gore bana ba be le boitshepo haholo and-e e hodisa maemo a South Africa haholo ka innovation le o lokisa environmental growth ya South Africa ka jwale ka ntho e batlegang ho UN Sustainability Development Goals.
Ona ngwaneso mosebetsi o motle ka nnete ga letholetsa ka mosebetsi ona wa go kgothaletsa bana gore ba kene makaleng ana a STEM. Mo mamedi a mametseng le dikolo tse mametseng o tsebe re mamelwa ke batsamaisi dikolo di-company ba ka thabelang ho ba le kabelo go amang a matsholo a lona a go kgothaletsa bana gore ka nnete ba kene makaleng ana ba ikopanya jwang le lona le na le website le na le ba kopana jwang le lona
re na le website re tholahala hohle re tholahala ho social media re tholahala ho website ya rona o kenya SAICE ha o ya ho website o tlo re thola ha o ya ho Twitter o tla re thola jwale ke SAICE re tholahala hohle
ngwaneso re lebetse nako ha hohle o be le letsatsi le monate o fihlela nako e tla mohlang re buisanang hape
ke le wila ho lutwa ke thabetse ho bua le lona ka jena
le rona jwa lo